Action on the track. Rhino. Swix. We the Terry Bulls, Terry Bulls, Terry Bulls. We the Terry Bulls, Terry Bulls, Terry Bulls. Yeah, we be spending money, we be throwing y'all niggas know it till you blow it till you know it, know it. Yeah, we the Terry Bulls, Terry Bulls, Terry Bulls. We the Terry Bulls, Terry Bulls. Nigga with the buckshot,
nigga,
yeah, nigga with the buckshot,
yeah.
Kama doni music, bile napanga vina, bile naonyesha juzi na dako skani kutafuta jina. Leo napata kesho nakosa yote ya Maulana. Mziki kipaji kwangu ni kazi tufanye kushika mama. Lazima ni hustle, lazima ni battle, kama ni siwe nyuma. Vingi vikwazo, wengi wadosho ila sikati tama. Vingi na vijua, mengi na tumbua. Maisha bila kipato, sana popo kwenye jua.
We the Terry Bulls, Terry Bulls, Terry Bulls. We the Terry Bulls, Terry Bulls, Terry Bulls. Yeah, we be spending money, we be throw y'all niggas know it till you blow it till you know it, know it. Yeah, we the Terry Bulls, Terry Bulls, Terry Bulls. We the Terry Bulls, Terry Bulls. Nigga with the buckshot, yeah, nigga with the buckshot.
Lazima wale wepo roo jari tika badalo. Nazidi kimbiza izo do sigo tafika ntaitwe jo. Mayo na dunda slow-mo, wacha wapige domo. Staki zao promo, cheki mahera na kaba go. Defi pain vile na flow, pige saluti mbele na go. Etu analeta mgomo, wacha ni wapi somo. Na hiti recording na chana na bro. My bro ni terrible hata kwa show. Na flow mistari na kaba na blow. Navuna mikwanja sitafuti so.
We the Terry Bulls, Terry Bulls, Terry Bulls. We the Terry Bulls, Terry Bulls, Terry Bulls. Yeah, we be spending money, we be throw y'all niggas know it till you blow it till you know it, yeah. We the Terry Bulls, Terry Bulls, Terry Bulls. We the Terry Bulls, Terry Bulls. Nigga with the buckshot, yeah, nigga with the buckshot.
Nafunga mkanda na boot and go. Nashika na cushion na wall na smoke effects. Nipe mic ni flow, nifanye maujanja mademu wa blow. Spending my snitch, kipaji changu kufanya mziku. Sifanyi kufanya na wala si cheat. Nafanya kakazi ndo mana na fit.
Hii
song ni kweli, mipango yote kufika vilele. Tawa shagiza kusaka mapene, Maulana mkubwa na kwake milele.
Kwake milele.
We the Terry Bulls, Terry Bulls, Terry Bulls. We the Terry Bulls, Terry Bulls, Terry Bulls. Yeah, we be spending money, we be throw y'all niggas know it till you blow it till you know it, yeah. We the Terry Bulls, Terry Bulls, Terry Bulls. We the Terry Bulls, Terry Bulls. Nigga with the buckshot, yeah, nigga with the buckshot.
Drop down, listen up once again. These are kids from the Terrible City. Watch out, bros.